Ngimbone kungekho umprofeti ozoqondisa umprofeti esephambukile. Kanti yena uma izokwenza into uyambula kumprofeti kwasho ukuthi akekho. Avele wafaka umoya wobuprofeti kwimbongolo. Ngoba phela manje kufuneka asize umprofeti. Kodwa akakwazi ukwenza lutho engalwambulanga komunye umprofeti. So akakwazi ukumsiza ngoba ukwenza utho khona lokho ukusiza umprofeti. Akakwazi ukumsiza engambulanga kumprofeti. Kwathi ukuthi akabambe imbongolo kube yiyona umprofeti ngoba iyona eseduze nomprofeti odinga usizo. Yaprofetha-ke imbongolo. Yavela profeti athi ungishayeleni kathathu. Uyayibona imbongolo yazimeth. Ungishayeleni kathathu. Yathi ngake angangakulalela nangelinye ilanga. Lokho kukhuluma nje kwembongolo ivula umlomo. Kwenza ukuthi umprofeti athi uthi uyabheka abone into akade engayiboni imbongolo ingakakhulumi. Wathi hawu kanti inkembe siphakeme. Yathi ngilozosindele yona leyo mbongolo. Ngabe senginqumile. Shout haleluya. Uma abantu bezolanyulelwa kuba khona uNkulunkulu owambula into kuye. Suka sinibongele kule ngxenye yeprovince ukuthi kwambuliwe ke lokhu ukuba kube nenkonzo yalolu hlobo ngapha. Alibongwe igama lika Jesu. Siphelele bachotsho baNkulunkulu onyawo onhle ngibekelele imisakazo yombili uKhosi FM utata umfundisi uSimelane. Umi lapha njena enkunzini yomkhulu kwamanxusa uyindoda eyaziyo lento yokukhuleka. Ngayizwa ngimi, hayi ukuthi ngamuzwe ekhuleka, ngayizwa ngimi. Kufika umuntu usho ukuthi into idonse umuntu wayo njobe lapha nje. Praise the Lord. Sibingelela abafundisi, abapostoli, onyawonhle incika kaNkulunkulu, ababhishophi, all ministerial offices. Izitsha kaNkulunkulu phezu konke and vessels of God's honor. No mama abefundisi abangabasizi babo namakhosikazi abo nabafisayo nje kuba abafundisi nabo one day. Siyababingelela ngegama lika Jesu. Sibingelele nabafisayo futhi nabo ba makhosikazi abafundisi ngelinye ilanga nabo siyababingelela ngegama lika Jesu Christ. Sibingelela ogogo nomkhulu no baba no mama nensizwa nezintombi nabantwana abancane bonke othipot notispoon. Siyababingelela ho nabaseyiswini uma kukhona nibaphethe ngezisu nabo siyababingelela egameni lika Jesu Christ inkosi yamakhosi. Inhlanganiso yonke ithi amen. Asiphuthume singene kwingxanyana izoyithinta ake sizenzo 4 verse 29 no 30 no 31. Izenzo 4 isahluke sesine la encwadini yezenzo ivesi angithi siyamashumi amabili neshagalolunye kuze kufika kumashumi amathathu nelilodwa. Uma uhlehla upheka isihloko sibhalwe ngaphezu kukavesi 23 isihloko sithi ukukhuleka kwebandla. Asisho sonke sithi ukukhuleka kwebandla, asiphinde sisho futhi sithi ukukhuleka kwebandla. Sesiyasiyeka-ke isihloko ngoba sile ku-23 isihloko. Kanti thina indaba yethu sibe sesiyiqala kuvesi 29. U-29 uthi manje-ke Nkosi, bheka ukusongela kwabo, unike izinceku zakho ukuba sikhulume izwi lakho ngaso sonke isibindi. Asisho sonke sithi unike izinceku zakho ukuba zikhulume izwi lakho ngaso sonke isibindi. Kuvesi yamashumi amathathu ngokwelula isandla sakho ukuphulukisa kwenziwe izibonakaliso nezimangaliso ngegama lenceku yakho engcwele uJesu. Kuvesi 31 kwathi sebekhulekile kwazanyazanyiswa indawo lapho bebebuthene khona bagcwaliswa bonke ngomoya ongcwele. Umusho wokugcina ngicela siwusho wonke sonke ke bakhuluma izwi likaNkulunkulu ngesibindi. Asiphinde sisho sonke bakhuluma izwi likaNkulunkulu ngesibindi. Inkosi ayibusise ukufundwa kwezwi layo. Inhlanganiso yonke ithi amen.
Amen.
Uqalaphi ukukhulekela abantu noma ukukhuleka kwekholwa? Uqalaphi? Uma ngithi uqalaphi ngiqonda ukuthi kuqala ekukhulekeleni bani? Ukukhuleka kwekholwa kuqala ekukhulekeleni obani? Ukukhuleka kwekholwa kuqala ekukhulekeleni ubani? noma ukukhula kwekholwa kuqala ekukhulekeleni obani izinto zikaNkulunkulu zisebenza ngokusuka phezulu kuya phansi uJesu lo esihlenga esifele esiphambanweni kwathi ukuthi uhlelo oludala lwenkonzo yesivumelwano esidala luvalwe umnyango walo ngokuthi kudabuka isihenqo sethempeli enkathi sidabuka asidabukanga nje nganxa zonke kodwa sadabuka ukusuka phezulu kuya phansi kuyezwakala abazalwane lokho kwakusho into embili kwakusho ukuthi usebenza ngokuqala phezulu kuye phansi 2 kwakusho ukuthi lento ayiveli kwabaphansi ivela phezulu ingakho iqhamuka ngaphezulu ize phansi ngoba amandla esihamba ngawo ke bandla asiwaxubi nezinye indawo sixuxa sihamba ngamandla avela phezulu lamandla abona umfundisi kade eyisondisela abantu kodwa uma esebona uJesu kuvela lamandla ngaye wahamba ebusuku igama lalo mfundisi kuJohn chapter 3 uNicodemus ngithanda introduction yenkulumo yakhe ayisho kuJesu bebodwa bengabefundisi noJesu bobabili eshiya amakholo akhe wangawatshela ukuthi usenyonyobile wayobona uJesu ebusuku uthi kuyabonakala ukuthi umfundisi ovela phezulu umbone ngani umbone ngamandla angaxutshiwe nokwaphansi shout hallelujah so ke ukukhuleka kwekholwa kuqala phezulu kuye phansi uyabona masibheka lapha into ekhulekwa la kuverse 29 bathi abayibandle bekhuleka sicela inkosi ukuba unike izinceku zakho lokho sithi prayer item unike izinceku zakho ukuba zikhulume izwi lakho ngaso sonke isibindi akuveli ibandla likhulekela idingo zalo kuvela likhulekela abaphezulu kule magunyeni shout hallelujah ngoba ufuna ukunyaza uNkulunkulu nokunyaza izwe if you want to shake both heaven and earth funda ukuthi uqale from top to bottom uqale phezulu uye phansi ekukhulekeleni kwakho bayezwa abantu abakhona la endlini ofunda iBhayibheli usiyayithola nje le reference ku 2 Timothy chapter 2 verse 4 lapha lithi khona iBhayibheli nginxusa ukuba ukukhuleka kwenzelwe abantu bonke kwase beyabalwa uma bebalwa kubalwa bakuphi icala amakhosi nababusi kuqalwa from top to bottom bese thi uma lenze njalo ibandla kohlaleka kahle ezweni ngokuthula umehluko phakathi kwaleli verse esifuna kuzenzo chapter 4 nalakho kulotshwe ku 2 Timothy chapter 2 verse 4 ukuthi lapha kukhulunyelwa ukukhulekela kwebandla likhulekela kusuka phezulu kuya phansi ababusi bezwe kanti lapha kukhulunywa ngokukhuleka kusuka phezulu kuya phansi khulekelwa abaholi bebandla lokhu ngolimi lwabantu ababusa izwe okuthiwa khona ongqongqoshe wezangaphakathi nezangaphandle khona uhlelo luka top to bottom lokukhulekela abangaphakathi embusweni uqala ngeyinceku lezo alibonga igama Jesu usiyovala ngalabo enigcina ngabo ngabe wokhogosa noma onobhayibheli kodwa uqala ngeyinceku praise the Lord usuka phezulu uyaphansi bese kuba khona uhlelo lokukhulekela ababusa ezweni nakhona uqala phezulu kuye phansi alibonga igama lika Jesu angisho lokuthi ibandla umsebenzi walo ukubakhulekela bonke abangaphakathi embusweni okuwabaholi bebandla nokubakhulekela bonke ababusa izwe ezweni okungabaholi bezwe umsebenzi webandla ngoba uma uJesu ethi thina siukhanya kwezwe akasho ukuthi siukhanya kwesonto lethu siukhanya kwezwe asiwona usawoti wesonto lethu siusawoti wezwe izwe lo sawota ngoba sikhulekele abangaphakathi athi singabayeki nabangaphandle shout hallelujah shout hallelujah shout hallelujah shout hallelujah ukukhuleka ke kusuka phezulu kuya phansi kumiswe uNkulunkulu aqali ngesikhathi seTestament elisha kuphela futhi kuneyinzuzo zakhona kunemihlomulo yakhona engaqala ukuvela ngesikhathi seNew Testament kuphela sizothi uma siyilanda ubheke indawo ukuthi nayinini uma niqala ukukhulekela abaphezulu emagunyeni kuhlomula nina ningayikhulekelile nina. In fact, ningeni ithole niba bahlanganyeli bempendulo yomkhuleko. Enikhulekele labo nibona nina nithola khona lokho. Enikhulekelele labo nikuthole ningazikhulekelelile nina. Obona indlebe makezwe lapho. Shout hallelujah. Bayezwa abantu abakhona la endlini. Ake siyibheke nje lapha uverse 21 29 kuthiwa uNkulunkulu akanike ukuyincewu zakho uba ikhulume izwi ngaso sonke isibindi, that is a prayer item eyakhulekwa yibandla. Uverse 30 uthi kwathi sebekhulekile kwazanyazanyiswa indawo. Uverse 31 kwathi sebekhulekile kwazanyazanyiswa indawo ebebekhuleka kuyona, basebegcwaliswa bonke ngomoya ongcwele. Mase kufika impendulo uverse 31 kuthiwa basebekhuluma bona izwi likaNkulunkulu ngesibindi. Bona ngathi basakhuleka bakhulekele izinceku ukuba ikhulume izwi ngesibindi. Uma isifika impendulo kwasekukhuluma bona na izwi likaNkulunkulu ngesibindi. Ngenkathi bekhuleka bakhulekele izinceku ukuba ikhulume izwi ngesibindi, kanti izofika impendulo uma isifika kwakhuluma bona. Impendulo yafika kubo iphethe khona lokho abakhulekele ukuba uNkulunkulu akwenze ezincekwini. Kodwa ngaphambi kokuba kuyonikezwa izinceku, kwaqale kwanikwa abakhulekile. Ngoba uyanikwa umuntu okhulekile, anikwe engayikhulekelanga, anikwe into ezonikwa lo wamkhulekele. Kodwa kuqale ngomkhulekeli, kugcinwe ngomkhulekelwa. Shout hallelujah, shout hallelujah. Ongamazi uNkulunkulu angacabanga ukuthi kwaphambana mhlawumbe izinto, bathi bekhulekele ukuba kunikwe ingceku ukukhuluma izwi ngesibindi, impendulo yajika yaya kwabakhulekile yaphelela lapho. Yayingapheleli lapho, yayiqala. Kwakubuya impendulo yento abayikhulekile, kodwa kwahluka ukuthi kumele kuqalwe ngalaba. Uma sekuphendulwa wona lo mkhuleko, kumele kuqalwe ngabakhuleki, ngoba uNkulunkulu akawadla amandla omuntu. Shout hallelujah, shout hallelujah. Kwaqalwa ngowenzile, kwaqalwa ngokhulekile, wanikezwa i-taste yalokho laba abakhulekele abazokunikwa. Yaqhubeka le mpendulo yomkhuleko yaya kulaba abakhulekelwe, balikhuluma ngempela futhi izwi ngesibindi ngenxa yomkhuleko walaba abakhulekelile. Kodwa kwasekuqalwe kwabakhulekile. Awu, engathithi sengithola nanempendulo ke la ukuthi uzophela nalo moya ukuthi njengoba ngijuluka nje ngibuye ngesule. Bese kuba khona umuntu ofesela ithawula ukuthi umanje leke laba lalaba seduze nesihlalo, kanti ngibheke eceleni alithathe ngokuphuthuma athu kusula ethuthathu ugcobo. Engathi sizolamleleka nakulokho. Ungathi khona ukulamleleka uma sengibuka mina, ngoba manje sekuyabonakala ukuthi uma uyifuna ngempela lento yalo muntu, yithi uma umkhulekela uyimenishine ukuthi yini lena ofuna uNkulunkulu ayenze ngalo muntu. Kodwa uma sekufika leyo mpendulo, bese kuzoqalwa kuwe, bese uyithola sewuyithola, ungaphathanga thawula, uyithole sewuyithola. Bayezwa abantu abakhona endlini, ungabizwa ngaphambili kwathiwa i-altar call yabazofuna ugcobo. Ngoba into esibhidla ngekule mihla esayingekho mhla sithatha ivangeli thina, yilama altar call wabantu abangashintshile impilo yabo phambi kaNkulunkulu, kodwa bazotapana nogqobo nokuthi impilo ibiyingcolele. Mina ngiyazi lento yokugxotshwa kwengane engageziwe. Phela thina sakhula e-primary, thina sakhula ingane iqala igezwe kuqala, unina eyibamba endishini, noma ngabe izoya e-crash noma ngabe izoya e-primary esikoleni, uma isiqeda ugezwa yesulwe ngethawula bese iyagxotshwa-ke ngovaselina. Amamagazini namaphephanda ba-advertiser uvaselina, kwakuze kubekwe izinqe zengane zezagcwebezela zigxotshwe ngovaselina, kodwa iqale yagezwa. Sesiyaxakeka nje kulezi nsuku lokhu kugxotshwa kwabantu abangaqalanga bagezwa. Uthola ukuthi umuntu impilo yakhe ne-character yakhe ingcole, iyanuka phu, kodwa akakufuni ukugxotshwa ugila isampula, ugxotshwa phezu kweyintuli. Shout hallelujah, shout hallelujah. Abave bekujahile abantu akwethu ugcobo olizogcotshwa kungageziwe, bonke aba
bana leli themba ngaye bayazihlambulula lokhu yena engohlambulukile. Shout hallelujah, shout hallelujah.
Into esiyibukile kunomvuzo, kunenzuzo, kunomhlomulo. Uqala ngokukhuleka, ukhulekelo segunyeni. Ake ngithi noma yilipi, ake ngithi noma yilipi kwi family osegunyeni indoda, ngoba iyona inhloko yomfazi. Awukwazi ukuba umfazi okhulela indoda ufane nomfazi ongakhulekeli indoda. Abafazi ababili abangafani lapho, umfazi okhulekela indoda nomfazi ongayikhulekeli indoda, abafazi ababili abangafani lapho. Ibandla elikhulekela uhulumeni walo from top to bottom, kusuka national kuze kuvala ngecouncil phansi, neyinduna namakhosi uma kunama traditional leaders ezweni, alifani nebandla elingakhulekeli abaholi balo ezweni. Alikho izwe noma ibandla elingakumele ukuba nabaholi abangakhulekelwe. Ngeke ukumele ukuxakeka ozoxakeka ngakho okuzalwa ukuthi uvume uholo wabantu ongabakhulekelile. Ngeke uyimele inkanankana ezovela ezweni eliholwa abantu abangakhulekelwe kuwe. Ngeke uyimele. Uzothi uthi uvika lokhu kuqhamuke lokhu, uthi uthi uvika lokhu kuqhamuke lokhu, ngoba uvume ukuba izwe lakho libe yizwe liholwa abantu abangakhulekelwa uwe. Shout hallelujah, shout hallelujah. Kanti uma kukhulunywa ngenxusa kukhulunywa ngani? Kukhulunywa ngomuntu okhulekela omunye. Awulona inxusa uyikhulekela, umkhuleki. Ngeke ukumele uholwa umfundisi ongamkhulekeli. Uyokhuluma azaqede shumayele engakukhubanga ngentshumayelo, kodwa impendulo zesimo sakho zingavelanga kwimeseji. Uma ekwashumayele ekhulekelwe, koba nengxenye yempendulo yakho kulokhu akushumayelayo. Bayezwa abantu abakhona la endlini. Oh yeah. Ake siyilandela. UNkulunkulu wakumisa ukuthi ahlomule okhulekelile. Ahlomule ngokukhulekela kwakhe lokho amkhulekelile, lo amkhulekelile. Uma khona iverse elithandwa kakhulu abashumayeli bey'nsuku zokugcina, in fact usukungesiyena umshumayeli wey'khathi zokugcina uma ungalazi leli verse. Futhi uma uzuyoqeda ukushumayela ungalikhothanga uJeremiah 29 verse 11. Ngiyawazi amacebo enginawo ngani. Awuyena umfundi kusho ngamamazi nje awukho kahle hle endaweni efaneleyo. Awukho endaweni efaneleyo. Kodwa uma bejawule verse 11 basuke bejombe amaningana. Abalijomba kuqala kunawo wonke abaqala ngalo ukujomba uverse 7. Othi anokhulekela ukuthula kwalelozwe enginithumbele kulona. Mana ke balijomba kelelo ngoba engathi alehli kahle kulaba abafuna ukushumayelela ukukuentertaina nokunandisa. Uverse 7 bayujomba uthi uJeremiah 29 uverse 7 ke lo abawujombile uthi anokhulekela ukuthula kwalelozwe enginithumbele kulona. Hayi ngoba uNkulunkulu ezona laba bangabakhe athi abakhulekela ababathumbile. Hayi ngoba ethanda abathumbi ezona bakhe. Yingoba njengoba sebela eBhabhiloni nje, indawo eyi-authority eyigunya labo sekuyiBhabhiloni. Angazi noma uyangizwa yini. So ke ukuze kube kuhle kubo, imikhuleko yabo ayiqale phezulu kulaba ababathumbile, ngoba bona bangaphansi kwabathumbi. So umkhuleko awusuke phezulu uye phansi. Abangakhulekela u-Israyeli, kanti u-Israyeli khona ngaphansi kwakhe. Abakhulekela abathumbi baka-Israyeli. Then ekuthuleni kwabathumbi kuzoba nokuthula kwabo. Bengakathunjwa, indaba yokukhuleka kwabo ikhonjwe kumahubo 122 verse 6 athi khulekelani ukuthula kweJerusalema. Kwase kuthiwa abakwenzayo lokho ukukhulekela ukuthula kweJerusalema baphumelela kahle. Mana ke khulekelani ukuthula kwani kweJerusalem. Uma senikhulekela ukuthula kweJerusalema akulona iJerusalem elizophumelela kahle. Abazophumelela kahle abakhulekele ukuthula kweJerusalem. Shout hallelujah. Yingani kuthiwe abakhulekela ukuthula kweJerusalema? IJerusalem kwaIsrael is a capital city, inhlokodolobha. Akhona amanye amadolobha njengoGalile noNazareth noCapernaum noBethsaida namanye. Nalabo abakulamadolobha kuthiwa bangaqali ngokukhulekela lamadolobha abakuona, abaqale ngokukhuleka from top to bottom, abaqale phezulu.
Imvuselele noLungisani Simelane.
Vuseleleka emoyeni, vuseleleka kumuntu wangaphakathi.
Inkosi FM, uhamba phambili.